Gunja Music.
Yeah. Oh, yeah. Die will send you a rap, you know what I'm saying? One in the TV. Yeah. Kodi zangu Leonardo da Vinci. Upeo wenu mdogo is not easy to convince me. I'm settled, niki meditate life ya ghetto. Sometimes nakuwa mentor au klepto Kanyashinski. Play store na sing free, I'm talking to the gamers. Mnaojidhalilisha kwa media just to be famous. Kiss my anus, aina ku make peace na hater. Wapenzi watazamaji wanataka bifu na player. Natema shombo kama papa kwa mchuzi. Chawa na wengiza chaka kwenye kwapa la suzi. Nakata fuse na unangoa kata. Tukikutana wanavunga tuko poa na wow. It's a call to everybody, rayani na serikali. Hakuna kuoneana huruma, biashara ni ubepari. Na hata haki zako ukizilinda, wauni watadurufu ndio soko la ukiritimba. Kuothi kila kitu kuwa sio kukuza game tena. Once again Mr. Game Banger Bank Teller. Lala chini onyesha pesa pumpapu. Cha Malawi sio tumbaku, wewe unaleta kushabu. Kumekucha na makucha yake. Kumbuka kila kiumbe ameshushwa na future yake. Wengine kwa maduka, wengine kwa supermarket. Vyuma viko loose na juzo ameshusha budget. Zimevuja news, who wanted to shoot at nape? Wanapita puzi, kunja carpet, fukuza puppets. Macho na cooler rocket, bado na skuma package. Anasikika sana redioni, bosi mkuma make. Flows to babake, songa close to the target. Mdosu take, ustake, tuna force, kuza cassette. Mumba tutakase, letufunga, tumshangaze. Kani nilisi mwa tumkajage tumpe kazi. Yeah. Huwa naingia waki press enter. Sina historia kusujudia presenters. Mwanaume ka change jinsia, kawa transgender. Toka Lunduno unju pass member da stand up. Na mada kila interview, so to the bartender. Lafu the time mpaka wanauliza umekaa Pemba. Na wajibu mini born here here. Jembe zaida John Deere pia niko strong sina fear. Yeah. Unju representing Wanana TV for life.